XYZ Entertainment.
Ichi ni chatu ichi.
Mose.
Alpha.
Mele.
Kobe.
Whatever. Afrofi.com.
Nowadays uka kusila nishi wa misa tuntu. Tue tupanga sensi twina tulipe kumutu. Hatichela tukutambo vala po madresi. Hacha hapo browsi kasketi kama lesi. Nipitile uku kulive na mumba yacha. Tizeba na bapasa vanga kwani sena yati. Zaba soko neza bambo vala po mabamba. Kumutu bantu bafunza kapena ni vyamba. Na momu Zambia hapa kulima Americans. Basoka munzi ngani petro muma jerikanzi. Vena sarafina sinizangani gena mujoli vanga kumangize vakopala I'm sorry chenti shimike pali isu ya mutale manyumba na vidungu muma poto na mambale what a time nice that apeze kako anti mili nice tifuna kuswetako
hey. What a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes, ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.
Yao moment ipazedi tina katika masetlight kulitundu tweve tina matika kalandanya asaina wonse kwa salajika tina vao na vena nezi vapenda mafiga drama bali drama chilimo limo party 2 vachikwila na mu guys vako pesa bali 2 kulivena kondwani Kleso University vafana muka fiumu vasa kila diversity youth empowerment nayo yaleta chongo brown envelope nishi waleka chongo vamea vana kwatila diola ilipaga issue ya mahanipi, but talu fire Corona nayo ya titeka panzi. Pressure pali pressure, tilipe pona chansi. What a time, nice at apeze kako. Offline ishi wa misa tuntuni zako.
Oh my, what a time to be alive. It's a vibe, look into my eyes, ain't tell no lies. If you've seen what I've seen in these streets, it's a time to be alive. What 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 a time, what a time.